Ooh, yeah, yeah. It's drum and check the beat. Touch. Ooh, yeah, yeah. Nasema wanakunja sula wakisikia mibadu niko wanataka ni ache rap ni imbeka obidinku rap boy na sakadeo na shake now wana reta za rao na battle na pika dada zao CGT hapa nilipo wala home lipo toka nacho yuta nkuzaliwa kwenye kizazi chanyoko kitoa hayo unashoboka mziko kufoka foka au fiber na puwa kama unataka kutoka yeza na tema cheche na thil na go hada hini hot nigga kama ya hill na boss mother wanauliza who is this kwenye biti za ti sash na jibu mini fist ligi kubwa kwa billnas yeah sichezi fair na najua watongea wasanii bongo ni fake maana wengi wamepotea leo wakitoa hit kesho mebuma mzee kesho kutwa naomba bia sana kwa mapenzi yeah
mama drop the beat system I can't to be shy yeah oh nana sio mpaka mtu kane ndo ujulikane I run yes mama drop the beat system I can't to be shy yeah oh nana
Wakisikia sound kwenye speaker ujue nimetaabika ndo man staki madam nataka kutajilika jua life like Africa fitina ndo kipo mbele heshima piga kengele mkute mwana sesele kuwa nikikosa dili mimi na chill home najua squeeze maisha aya no Babylon natafuta riski kwenye microphone na uwa nkipewa biti na kuwaga so pata potea ndo zetu kitani hakili ewa zumbea ni kumake money segelea ndo kwetu nyumbani na bado nitaendelea kutoa chukwani squeezy baby zikiniona zinajifanya zinanipenda wakati waliniona famba kipindi na beba tenga yahe wapemba squeezy situi tena lojo niko fiti mbaka masnitch wanaanza leta show
Run yes the mama drop the beat system I can't to be shiny I say oh oh nana sio mpaka mtu kane ndo ujulikane I run yes the mama drop the beat system I can't to be shiny
You like the way you do it. You like the way you do it, baby. Unapenda anachofanya, kama na unacheza dupa sana.
You like the way you do it. You like the way you do it, baby. Unapenda anachofanya, kama na unacheza dupa sana.
Raka. Switch your baby. Boy on this
D-Dutch
Runa-na-na-na-na yeah. Runa-na-na-na
Ni-che-che Ni-che-che